hear that little kick in there. Okay, from the top again. Nice tempo. One, a two, a one, two, three, four.
It was 60 days, a double life. He left my back like a shotgun blast. I went chags in the night. City shine, but I know I can't go there. Deep with poison wine, yet always crawl with fear. They call drift the old Mexico, where the weed grows green and fine. Myself around the bush of that bride. Whoa, 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 come on high. Whoa, 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 whoa simple song. Oh, oh, I heard there's some love in that lonesome town, in that lonesome town, in that lonesome town.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.